This is an MUT Radio podcast.
Jumbo, good morning and welcome to our show today.
Yebo, sanibonani nganibingelele igameni la Jesu.
Siyaphila unjani? Siyakwamukela. Thank you so much for joining us.
Well, sibonge kakhulu mfethu ukuthi sibe nawe namhlanje la ekuseni kwi-mid morning rush with myself, King Africa, again nasekho isiphalaphala sentokazi. Ngiyazi useyamajini uma ngithi isiphalaphala sentokazi ukuthi ngabe ngikhuluma ngomuntu onjani.
Hayi, usithi sikhuluma ngala bantu labe sizobashada.
Nakanjani mfethu? Nakanjani mfethu? Sibonge kakhulu mfethu kuba nawe la ohlelweni ohlelweni i-mid morning rush show kwi-MUT Radio XN yomfowethu. Mhlasimbe kukhona abantu baningi yazi uJumbo bayamazi left and right, kodwa noma bengazi ukuthi uJumbo kahlehle uJumbo usuka kuphi, ungene kanjani emculweni, mhlasimbe ungasinazi ungasitshela nje kahlehle uJumbo ungubani?
Ngilibonge kakhulu ithuba. UJumbo usibonge ukwanda wakwanyangiwe endaweni yasemzimkhulu, sengisiwe ngamukela Jesu ngelanga. I think it was 2010 ngesikhathi ngamukela inkosi nomsindisi. Mfana nje soseyingane eminyaka nje embalwa kakhulu engenikwazi ukuyidalula njengamanje. Yeah.
Right, but uJumbo ukhulele kuphi nendawo and esikoleni obedume ngani esikoleni? Ngoba abantu bayaziyo uthola ukuthi esikoleni naye ubengeve hluphe noma mhlasimbe ubele umuntu ongaphakamisa obuza ukuthi iyokhala nini leyo nsimbi esayizela.
I know. UJumbo ukhulele endaweni yasemzimkhulu. Endaweni yasemzimkhulu esigodini sakwa James. Wafunda khona, wasefunda eTowni eDRC. Waqala khona ukucula, ecula esikolweni, vele nje wayevese ecula esikolweni ku-assembly. Aphinde acula uJumbo nama group. Aphinde uJumbo abonakala ecula ma competitions.
Mhlambe nje, what inspired you, Jumbo, ukuthi as much as wawucula esikoleni, what inspired you ukuthi I wanna do this, I wanna take this risk, ngifuna ukungena kwi music industry, ngifuna ukushumayela through umusic?
Ngangilalela kakhulu uSifiso Ncwane, Sifiso Ncwane masikizi wakhe. Nami ngifisa nasekuhlaleni kwakhona abafana babecula babengangami. Ngaphezu kwakho lokho ukuthi ke mangisonta nasesontweni sasikhuthazwa kakhulu ukuthi senze umculo.
Interesting. Siyawazi ke iy'ngoma zakho ziningi kakhulu, mhlawumbe what is the meaning behind iy'ngoma zakho? For instance nje le ethi wena Nkosi uyazi, esiyazi ukuthi njengamanje iyona edlikhotho kwamanje.
Oh yeah, yeah, yeah.
Njengamanje sibhekene nezinto eziningi eSouth Africa. Meningi imikhuhlane. Baningi abantu abashiya ama-families wabo, abanye izintandane, abanye bashiya abazali babo baye emajele. Akekho umuntu onempendulo ukuthi lokho kwenzeka kanjani.
That's
why ngaqamba ingoma ethi wena Nkosi uyazi konke esibhekana nakho, uwe wedo azi ukuthi kungani sihlangabezime kanje.
Insane. Mhlambe ke nje Jumbo, yini umlaleli angayilindela kuwena in the next 5 years to come? Mhlambe yini oyiplana ukuyenza?
Ngiduma maybe after 2 years from now, cause sisase kwisigaba lapho khona izwe linomkhuhlane, so angikwazi ukuthi ihlanganise abantu, kodwa uma ngabe izwe selibuyela konomali, ngifisa ukwenza i-live DVD lapho khona ngizobe ngirekhoda khona ngikhumbuza abantu ngey'ngoma ey'fana nabo Singenise, Siyaya, Engipha Amandla Okunqoba, Wena Nkosi Uyazi nezinye eziyobe zizinhla ngaleso sikhathi leso. I think kuyoba mnandi kakhulu. Ikhona lokho kuwumkhuleko wami nokuyisifiso sami sokuthi kugcine kwenzakalile ukuze abathokozeli bomculo kaJumbo baqhubeke bathokoze njani.
Siyazi sonke ukuthi kwi-music industry there are challenges everywhere, nje kunama-challenges. Mhlambe how do you overcome those challenges afikayo endleleni?
Ayikho into edlula umkhuleko sisi wami, yonke into ohlangane nayo ukuthi uyikhulekele ukuze idlule. Sometimes kuba nzima ungabi nayo impendulo, that is why ingaqhaphi ingoma ethi wena Nkosi Uyazi. ngingangabi nawo amazwi okuyikhuluma into ngibhekene nayo kodwa uNkulunkulu ngoba ukwazi ukuhlola inhliziyo uyazi ukuthi ngisuke ngibhekene nanga sesikhathi that is why into eyiningi inikela kuyena
right sibonga kakhulu mfowethu sizwe ngabe emcolweni awenzayo uDumbo ngabe mhlasimbe kukhona isikhalo sikhona ake ngisebenzisane namanye ama artists ngoba mhlasimbe ikhona umusic ozayo la ohlele khona mhlasimbe uzosebenzisana nelinye lama artists mhlasimbe as ama feature lawa uthi une artists azobe feature ishile komunye womsebenzi azobona
bakhona ama artists engiwathandayo.
Yeah.
But for now I'm interested kuma artist enzo umculo no tenze gospel.
Oh yeah.
Ukwenza ukuhlangana nawo. Sikhiphe something eya gospel. Ukuze abantu baphile through amazwi. Ahlukahlukene la abawajwayele kwamanye abajenza. Ngicabanga ukusebenza no Nathi Makai. No Zahara kwe album ezayo. Yeah.
Oh wow, yeah, that is so interesting. Ukuthatha abantu abenza ama different genres ebese niya collaborate nisebenzisana ukwakha le ngoma le noma le genre le okuyiyona oyenzayo i gospel ukuze kuzwakale angathi mangizwa ngikhosa kahle ukuze kuzwakale ama different genres noma ama voices ahlukahlukene aziwa emsebenzini ohlukahlukene ezwakala esekuyi projects A1.
Yebo, inhloso yami leyo ukuthi sidumise uNkulunkulu ngendlela abantu abangayijwayele sisebenzisa ama-voices abawazela kwezinye indawo nami indawo zobumnandi bezwe nawo bake bezenza i-voice kamampintsha ishumayela bezwe i-voice kaZahara ishumayela ikhuluma ngombuso wezulu noma ngabe yena umampintsha kodwa egcineni sikwazi ukuthi simphathise iphathise i-message enkulu ngevoice yakhe ngoba kunabantu abaningi abalandela ivoice yakhe.
Oh yeah, oh yeah.
Ukuthi message voice yakhe ingakwazi ukuthi iguqule iy'mpilo zabantu njengoba ikwazi ukuzijayivisa eziningi.
Yeah. Mhlambe nje Jumbo umbuzo wami angazi unjani. Kodwa nje ngicela ukubuza ukuthi usaqala ukuperforma akukho yini lapho owake wathuka khona uthi hey Nkosi yami ngizokwenza kanjani stage?
Mangaxoxela nje. Every day mangizoperforma ngihlezi ngethukile angikaze ngasijwayele stage.
Yeah.
Noma inini namhlanje mangathi ngaculele ayilocula ngizokwethuka before ngine stage. Stage I think akumele usijwayele ukuze uhlale unikeza abantu best.
Oh yeah.
Yes.
Yazi wayibeka kahle kakhulu ukuthi uma usojwayele kakhulu estage uzogcina ungasanaki.
Uzogcina ungasanaki kanti abantu nababezela kuwena bakuthandela ukuthi wena ubanikeza best. But masonga sabanikeza best ila uzobalimaza khona noma abaningi abantu abakulandelayo.
Right mfowethu sibonge kakhulu. Ake mfowethu ukuza nje kafushane mfowethu umuntu obukela kuJumbo noma officer uthi mina ngiyafisa ukufikelela kulesigaba uJumbo akusona namhlanje. Imapha amazwi ongamnikeza wona noma ongamkhuthaza ngawo ukuthi ngelinye ilanga uyofinyelela esigabeni ngelinye ilanga izwi lakhe liyokwazi liyozwakala eSouth Africa yonke njengoba uJumbo esehambile lendlela.
Uma isithu kufana nami. Ngiyafisa ukwenza ngayo yonke indlela engenza ngayo. Anginawo amazwi engingamkhuthaza ngawo. Kodwa nginecebo elithi ngicela abafollowe mina ku-social media lapho yonke into engiyipostayo imina ayikho into engiye ngiyifake. Kuyoba ndlela lula uma ibuka zonke into engizenzayo azenze naye. I think lokho kungamlekelela kakhulu.
Right sibonge kakhulu mfowethu. Ngicela ukuthi mhlasembe sesizoyigoqa nje nasingana sesizoligoqa nje i-interview le. Uzinyile fahla nje kancane yasizwe ukuthi leli phimbo leli silizwe lapha mothi wena Nkosi uyazi.
Wena Nkosi uyazi. Wena Nkosi uyazi. Wena Nkosi uyazi. Wena Nkosi uyazi.
Wow, sibonge kakhulu, that is so powerful.
That is so nice.
Uphiwe leli phimbo.
Uphiwe. Siyabonga kakhulu Jumbo kusijoyina namhlanje ohlelweni lwethu. Ngiyathemba ukuthi baningi abantu abavuselelekile noma mhlambe baningi abantu baphevele indlela abafisa ukungena kulomkhakha. Sikufisela okuhle kodwa.
Ngiyabonga nami. Senginikhumbule kakhulu emuthi.
Hayi impela mele ubuye, impela ama opening prayers siyawadinga nje COVID mediphele.
Siyabonga kakhulu but Jumbo mfowethu. Sicela ukukhipha ngayo ingoma le, ingoma yakho le ethi wena Nkosi uyazi sophuma nje emsakazweni. This
is an MUT Radio podcast.